siena niranyanze ndagirane ndakanae isiano newe isiano niranyanze ndagirane ndakanae isiano niranyanze ndagirane ndakanae isiano niranyanze ndagirane ndakanae
Waswe, 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 kuza kuvamo, tukwire
Wadu chungu ye.